jakani okupeta no tumbulirirawo laba tewe nkimanya lunojo nsenga ndabye banja bakimanya nakutwala kaja kuyambanga bulikuho twakitondaga bikuluma nsenga ndabye singa wangambirawo ndiyokoe okusegeranga kubigere efufu nekubunanga mukuho kasinga kwijo njovuga nyabo ayaye nalwaki toyogera byewetaga ai ngatomaiki ndiwo kululu okumakiri tetwagamba ntiyokekereza kikulu naye no kyenkulaga kyokuzikuma sikibinga wetukozesa naawo olababulabi kyozikuma ate ne tukinoonya kiba tekirina tekikasa tukumenga endala tukozese sinjagala omanye ekyokubeerawo tuterulira obawetaga bijo bingi kulembera nandete oyige okugerwa kitwerumisa ng'ensimbi weziri tozetaya kuba ntyenkola emotoka gyeziri inagyenvuga naye kutikula kusande ebaawo kuyigirizenga naye jagala omanye ntyokubeerawo tekibeera kibi tuterumisa ekanti balebyo matidde ebyo tosirikanga bobawetaga bani heya susu no parking